Ora si fa su risale, mi si vedi sema. Qui ci malinava, si tachitena. No, 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 no. Ma quando io stavo yangu, unani fiti, fiti. Dani a moyo wangu, tipo una poishi. Shorty wanna do sweet melodies. Kila na bo imba, nyimbo yi. Natamani uwe mpenda mi. Sweet memories, so they go see who's a gamma 1, 2, 3. Only your love can set me free. Ooh, yeah. Nime choka kungoja, nakuja Nairobi, Nairobi. Tuwe pamoja, tu enjoy dania. Nairobi, Nairobi. Nime choka kungoja, nakuja Nairobi, Nairobi. Tuwe pamoja, tu enjoy dania. Najua una marafiki huko Nairobi, na mimi nina mashabiki huko Nairobi. Nakuja na maua pia kidani, tupande matatu tunde kipanda rodi. Nakufuata kwenu nipo njiani, nimeshajitoa maana sina budi. Nimezunguka duniani kote but I've never seen girl like you. Fanya ghetto nikikumbuka ni deja vu. Nimezihifadhi sweet memories, so zikuzifuza kama 1, 2, 3. Only your love can set me free. Ooh yeah.